Double six.
Hapo liposhika, usija ukaacha baby. Zidisha masifa we, oh masifa we. Nakaribia kufika akirechi spana zitausika baby, zitausika baby. Kwa nipa penzi la kibingwa Ronaldo, Ronaldo. Yeniwe kama winga koko na koko na koko. Siwezi kukupinga no, seme no, seme no. Wendo meishika roo yangu, roo yangu roo. Oh baby ukinika, oh baby. Anza kwa naitika, ah baby. Oh baby ukinika. Bingwa Ronaldo, Ronaldo. Yeniwe kama winga koko na koko na koko. Siwezi kukupinga no, seme no, seme no. Wendo meishika roo yangu, roo yangu roo. Oh baby ukinika, oh baby. Maza kona itika, ah baby. Oh baby ukinika.
Music.